radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a heeɗi ɓe studio tamani oɗo sahli meɗen mangal muɗum fo yo sakiko moɗo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde ma zone de la presse lebbo makko Fili Dambélé darani e ɓoggi jande ɗi. Kanankoɓe leydi Afrique e Europe jeɗɗon ana gondi e yiidude Paris dow tiiɗallaji dawi joolaare ɗi. Mali noddaka e o batuka noon kabaru muɗum ana hoƴƴi hono laamukoɓeɓe fawarde baala haalanani en kaɓantoɗe hakkeji yewɓe joola ɓe. Hono heɓude nokkuje ɗo yahoɓe joola ɓe bindoto ley leydi Libi woni immaɗe batu pari o ley mali baala haalanani en fawarde kanankoɓe kañum e haɓantoɓe hakkeji jawɓe joola ɓe fo ana cullani ko ɓen tinnana dawi ɗi ko. Caggal balɗe tati ko gouverneur Kidal yano toon le yontere ƴaɓɓen nde ko o holliti omo huɓidi joɗal toon so leyye juulama e wimakko noon sema falaki fayɗo e wirfago laamu le Kidal. Waɗoɓe immadara le mali e baale haalanana en kewɗe ana gondi du e daranade Fakimi Seba yoppite ko o nanga Sénégal ko nenno o leydi hanke France e Bénin cartaɗo du carateɗo janggo du o kayfaɗo sumude ujunere sefa le hollitinde metti makko wayde heedande kalisi sefa yoɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Kanankoɓe jeɗɗon leydi Afrique e Europe ana gondi e baddude ila beete hannden Paris dow tiiɗalla yahgol joolaare. Président Macron silmini honoroɓe muɗum cadde Idriss Déby kañum e Niger Mahamoudou Issoufou dow keewal hono yahoɓe joolaare ɓe. Battane muɗum yo heɓude hono dabare goɗɗo dow muɗum dow ɗo haalaji keewi e muɗum parito fawarde e ley runde Afrique nde. So mali noddaka e oɗo batu kabaru muɗum ana ɗemƴini ko heewi ley laamunkoɓe menɗen fawarde e baale daraniɗe hakke jitomonte en e yahoɓe joolaare ɓe. Keɗɗan Oumar Weygal fa ɓeydoroɗen faam.
Élysée hollitiriɗo gollidal ley leydi Allemagne noɓe kaani faabirade rumde Europe nde Tchad Niger kañi e Libi fa ɓe cakkono sukaɓe jokkolɓe mbittirta wakkati fuuro. Oɗo boto ana wondi e wadde wakkati nde kanko Emmanuel Macron wondi e yaltinde ley hen ɗati somo noddiri hotspot. Kala neɗɗo iwruɗo caggal rumde Europe nde fuu ɓe keɓa ɓe mbinda inde muɗum noɓe kaani rentirade bangal ndenago. Leyɗele Afrique ɗe ko litti wiɗana kaaja wattu jonono leydi Niger ndi hani faabirede saabi ko ɓuri hewde yimɓele ɓe sa ɓamile temedere fuu capanɗe jettom ɓe nokku noddirteɗo Agadez ƴaɓɓirto. Wattu jonoɓe koliti wiɗi wittoɓe ana gondi sekude ɗati kesi hakkunde Maroko e Espagne. On ɗon nokku hewɓe maɓɓe ana keddo toon no maayo ngo foti ñangguirde. Leydi Mali ndi noddaka le oɗo batu ka laamukoɓɓe ana kettini kala ko watta toon fur. Hitande 2015 batu maɓɓe gaɗɗunoɗo nokku noddirteɗo Valette. Union européenne hollitiɗo waran faabirade ko yaata milliard goto e millionji temeɗe jetti euro noɓe kaani faabirade bangal yirwere faɓe kaɓa e witta witta jamare nde. Micciteɗen wiide ɓamde 2014 yottade ñalawma hannden o ko yaata millionji sappo e nayyi ɓi adama kañum heddi le maayo geccingo.
Semba haala ele batu pari o yo heɓande hono nokkuje ɗo yahoɓe joolare mbindoto le leydi Libi ndi. Le mali ɗo baale kaɓantoɗo hakkeji yahoɓe joolare ɓe mbi ana cullani ko yahoɓe joolare ɓe tampinte batte dartude laawiɗi. Kanko Ousmane Diarra o hooreje AME wonko haaliɗo e Imrana Kilo Mayga. Keɗɗana Oumar Weygal.
Kawtal
gondugal e wadde to Paris to le leydi Faransin ndi wattu joni ɗum hulɓini sanne saabi de kanko hoorejo leydi Faransin ndi o hawri nan yimɓele goɓɓe le rumde Afrique nde o haalanaɓe golleji ɗi o wonde yaltide ñalawma hannde o ɗiɗo golleji o noddiriɗi o sport. O holliti wiide ley caggal rumde Europe nde jaati ɓe garata darno toon nokkuule ɗoɓe kaani suɓade hono yimɓele kanɓe iwde le rumde Afrique nde. Iɗum hollita wiide ɓeɗo yimɓele garan le ɗeɗo nokkuule lando wiide yallani jaha Europe moɓe jiiɗi fuu oɓe cuɓoto moɓe jiɗa du heddoto. Ɗum ne ɗum wona hunde gasore. Min so neɗɗo landiki kam wiyan ɗum wawa gasande rumde Afrique nde.
Batu pari oɗo ana wonda wattu nde Bamako ɗoɗo kaldal leyɗi Afrique ana wonda dow hono ko aduna fuu jaɓani fanda dawi joolare ɗi. Ana ɓuri leyɗi capanɗe nayyi gonduɗo e yiidude le balɗe ɗiɗi ɗe. Nenno battane muɗum yo fa leydi fo hawra e dow gotol fa Afrique du heɓa dartogal gotal. Kanko Ablaye Diop ministre hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe keƴaɗo ministre malinkoɓe joolare wonko haalde Imrana Kilo Mayga. Keɗɗana mumin sendebu.
Nous attendons de ces assises.
Mi en domi batongaji ngadeteedi le leydi Mali. Lato sababu tafon yimbele Afrique fu hala dane goto. Yo kawrital hala nanen en. Immade mum yo fiide dabareji renoji dawobe amen. Kanye e joggire e dimaku le leydi de fu. Kanye dum batiti dala. Yedu kabaru dawgol kadun lato ko nafa woni hen. Honon bawde yafinde dawgol hakuna leydi Afrique. Sabe de le teme derfu cappande jetti e kabaru dawgol hakuna leydi Afrique dum watte. Sappo e jetti do teme dere tan watte le kedde adunaru ndu. Ana hani hebugol visa ngaji hakuna leydi Afrique yafine. Na dum itte hakuna majje. Ballendu yalla sukabe me anan keba nafa e majje bangal kebe. Mido yidi hala nanen e ngabda dum e himmeji
lobbi.
Kala ko jiddon famitaade podo faydo bembe am ande Facebook na Twitter do bay du noddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 wando kon hakkilaji mawdon. Tagal ko Mohamed ag Ishra se yano kidal le balde tatiko yontar jabbine de nenno kanko hor o holliti o hubindi jottaade kidal se leya julama kedaado laamo andini ngodo hakkile studio tamani kenye e wi makko du heedi se maka wala fuko hadata laamo wirfaade le kidal sidi Mohamed ag Ishra gouverneur kidal wonko haalde ha berte kedana Mamad Samsegu
mi sikita ke fende wotere hebgul lawul ngol do dawul sabon dabre jiddi mi e gubal se me kanyi halnanen be denti fide yalla wifagul lamu der region kidal ono newo denno min kawri do gede kande kun tanede hore der wifagul lamu o wilti ma sen te kare wide gubal sima gal yedata fi ngul do wifagul denno wat jun o ko heddi gollede yo min denta hun tanede hore hejo golle ngul min kollitata ministere humanide hagiter lamu so hadi an min tan kay ciagal julle layonde doni don mi rutoto to kidal ton kay imbel hebe na tun kanbe dentinede e golleji di huyi sande dun te kare wide gubbe sima e platform senyini dalgul basi yela am ngulɗo yoppugol basi o sakitiro hetugol jam ndenno yumin dala yuɗo do gube de juttina tutundiral hakkilaji di bi puddi di
hono bala hala nanen en kidal do bi ana kubindi silmide gouverneur kidal o nenna de kolliti ko sulini de handen fewde e lamun ko be yo ndardu de be pati be kedo na fay gote e wi atayob ag intala jubbino golleji ha bala hala nanen en likidal to garangal on e hore likidal o faabi ko daddudo hono dabareji pabato didi wartide kawral hakunde janyeli keddana Ousmane Yali Bouli fabedro den fam
yidum kawrital fa himbe joddo kalda yalla gollan hebe fuddede wono manda kawrital gal himbe genedi kolliti kejaado laamu o won himmeji mube e kolliti gouverneur fonda himbe fu pato burna fay goto o lato kejaado laamu o le region o himbe region o fu latno mo goto sukabe rewbe kidal kolliti mo ko woni himmeji mube paminima golleji de jidi ngade o tinno walla sukabe kanye rewbe le ko wari do dum o hollita mo mahan daranade fa dewral wada hakuna lenyidi tidallo godda ka fu hebaaka bi de mila himbe genedi fu ana cey sanne wirfitagol lam o le region kidal o le halaji do hali ko kemi famude don kanko kejaado lam o wolliti wiide ciagal judde layo o wirfitoto
hono ko leedi yanki Faransi e leedi Benin kabontodo du wadi nangale leedi Senegal ko jabbi ko halaji hono jaltini yalla yaltete e leedi Sefana yimbe keddoto e wonde le mudum kanko kemi sema seba o wada madu le hawjinde sariya le ko o sumi on ujinere Sefa le hollintide metima ko wayde hedande o do kalisi nyande sappe jeena le utundu nenno yo BCO wuliti sariya de sariya makko ka sarte kasarate jango nenno ko le mudul le maldo ka hono honoro makko hewbe kanyi e bala halana nana gondi e imadara mbaji binidu o yoppite mawbere jama mawde waran wadde se o yoppitaka kanko Ismail Yusuf hor Yusuf kone horejo du hono urgence panafricaniste le mali do wonko haade haaberte kedena mumin sendebu
nous avons réuni un comité de crise
nje ini fedde kambarti dalaji di le majju miden gonde wonde kaldal fafien dabareji yalla kemi ana yoppite sabe de min jabay nan gol makko mido andi yo golle francino urgence ana yidi wonde majere yeso suudu amasat france min kali dum hala kiti hakku France e leydi Afrique min neldi bataki mum be siaw yalla labal kemiseba an hollite urgence anandarda e soudu saria Senegal o yalta le kulul e kabaru wonne ko yibbe le France yidi mi don dara golleji di ngade le labal kany le saria ndeno an haani sukabe Afrique ciusa kulul iwa le bernde mabbe kanye nange law lobbol yalla kemiseba an yoppiti
qui est la libération de Kémy.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sangarte kabaruji region ngaji meda hono to sigasto yego nyaw kuba la mer mer kan yokudu ledde mudum wadi bete hande le gure tati cercle sigaso bi golleje ana eco ong de mai darani cialal yimbe ko kono almusada mudun ana buri miloji nay cefa o golle buito hono mayiti sukabe fawade rewbe le cercle o kuraruji malidu hokki ciudi dogotoro buremdi kaaki hawaluji mum cenoro ciudi dogotoro noga e go ndokka hono tafaje fawarde kaaki cenan den feddonde bami aadidu notade rewbe sowibe hono muyninobe du kanye hillifaabe fawarde sukabe kebali duubi joyi hono jawdi ngadatendi le mudun ana yafa e miliyoji temdere e chapande nay e joyi sefa hono nguika bal ha ndenko nguika bali du fengudogo laye o kanyu e bitigaaji kewdi ana sulina handan wombe le kuccala le fengudogo judde de nyande fu ana buri sappo nguika dabaaji na bitigaaji bartante di kumpa non beedegol bandiya ko ana habbodi en fengudogo judde de nden darani be rende beedi hono imma dara du fa hono ngarrano ban bandeji di ndena yimbe e jawle mu e to kuccala to do kaddo de di do kabaruji kedde hedar faande yewtere ma an yeso yen tawde jango.